Tracks.
Malou. Mufteng. Sadio.
Oh, nampakua jipakulia minyamba. Nampakua jipakulia minyamba.
Mufteng.
Nampakua jipakulia minyamba. Nampakua jipakulia minyamba.
She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Akivaa wigi, I'm a supercar. I'm Superman. Vila yuko wet vila lubricant. Malume na jitupa ndani. Sichagui dhehebu wala dini. Anglican, Lutheran. Kusuko na kona za mjini. Wezi kujitusu, nena kama veteran.
She's soja, she's fine. I swear the ass is mine. Take my shot, siku waste my time. Sio ligi yako kama hauko kwa crime.
Your first day kumuona was nice. To meet the girl of my life. Kunijua kahisi na lie. Etaji amini kani member my life. Nikatoa kitu na grinder. Tukapanda kilele kwenye climax. Yipo updated full wifi. So my wife, she don't wanna find out.
Vacation Dubai, safari desert dinner kwa sky. Mtoto kama Shakira, kwa mana hips don't lie. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Toto na mpaku wa najipakulia minyama. Toto na mpaku wa najipakulia minyama. Na mpakuwa, na jipakulia minyama.
Malu.
Na mpakuwa, na jipakulia minyama. Nabulibia, none majabu.
None majabu.
Adi uwani kwa kaso tabu.
Nanaka
ni roke kwa babu. Nia khalifa, pike na ijabu.
Nakikisha napata accommodation. No complication, mesha mtandao exaggeration. Nyingi ni imagination. Nampitisha kwenye street card. Vile ni unyama aki switch card. Kushindana na wenzake mindo shit card. Akiwa na malume ni fly card.
Mitaya kaburi tuna rock kwenye Porsche. Windows down, moshi ni kush. Young black nigga mipata kwenye Porsche. Vitu vina toka skanka na bush.
Niko na side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Toto na mpakuwa na jipakulia minyama. Toto na mpakuwa na jipakulia minyama. Toto na mpakuwa na jipakulia minyama. Na mpakuwa na jipakulia minyama.